demba jarah yo julajo cotto bagiji ambassa ngaji kanya disage vaccin ngaji le luma mango bamako holiti metima ko yo golle keso lati do sababu e wi makko baydinde julabe yo gabe ittude sukabe jokkolbe sellube haybude jaagu modon ana e dabreji kesi dio ami joni kanya wattugal appare de surveillance un en e nandore modon woni ko wadi forena pitigi makko
buika yo hun maten sanne lumoje amen di ko hewe ngado be dum be do fu yo rewbe wala fu kameraji de min jogi don minen ka minem jati haybata yimbe nato be jaltobe de butigaji amen di darnam goto sella do goto heddo le butiko o an yewa jom ka nato be jaltobe hudi yaltinta ana metti sanne yire yimbe yo gabe kam en ka golle mu em ye wujude tam yimbe wobbe ko jeyi
julabe hewbe wonbe le region ngaji di koltiwide kibbi tor e o golle le mabbe ana hen o debbo julajo cotto samayiji gondo kajulo
ne dem so wom korno do fa wujja kam nyalama mudum o min e suka an debbo wondino wom debbo ngardo do hore tabal amengal mum chikitino jati ana wowi wujjude min fuddi bamde samayiji amen di mo suuda le sakki mako suka an debbo o noddimo so banti ko wujji so watti le sakki mako o ko fu bimo mi man debbo fu mo sala e wujji suka mudum fu an jablataare
wi jebi dembe ce
yude kay yaade sigaso dabbarade do bamako do himbe hewbe kolti metti mbene o golle e wi mabbe dun ana hersina rewbe malli
ko mana gila to
saddama no nawiri fu haana wujjure uru fu so a debbo jaati a welli hore fu himbe sappike ma juude so wana dum be gujuda be jaati warete na du uddo ma kaso sende sukaabe ma wana sadaka yofata rewbe wujjude fina tawaje amen idu futti pirama chagal debbo le nyalo mo hande o ni tam yupira
Bintu Jane yo debbo kombotodo mom min kawri le lumu mango bamako holti wida dun ana wembi o dum fandini modu e o tagu keso rewbe
sawi a gollata ko chaltoda ka wala kasin kollata mo watta so keba ko jogorda horema rewbe sela dum sa du wana ko mudji fe e debbo
so kashuli may
e wi andindo kabar finatawa magindo ko watta di golleji yo sabe e gonde yopude darjaaji finatawaaji men e don holla wida dum himbe mali ana gonde e yopude ko tawri mobbe mubben e do wadgol di golleji bondi kersinoji himbe
dans le temps les femmes rewbe an sahino san e be jangodo san burde worbe dum sabi so hewe mabbe fujje botano nguika yoga mabbe ngadobe dum be hore so nangama ana wujja hunde le lumo yimbe fu filtinan dum an hella do hore mudum so yimbe ne fu helli do hore madatam anka suduma heli latta ko fei hunde kasem yimbe fu hannondiran dum le lumo to kaltentebe dum be do yam halta le gelle mu en dum sabi so debbo ana salo no wujjude
andindo kabar neɗɗa ko docteur Daraman El Hadji Touré holtiwide nguyka wana fina tawa debbo mali
nguykaji yogaji ka ana tum yo nyawu jaati won yimɓe yogaɓe a tawam hunde fu ñakayi ɗum en ga ana yiɗi wujjude ni ɗiɗo bal muɗum do ana tum yimɓel gujjoɓe saabi wonko hasindine muɗum nadu fa holla heddiɓe kañum en ka hono mu em wuyɓe fu wala toto bal muɗum du won gujjoɓe saabi talka em jaati wala fu ko jogi
o andindo kabaru fina tawa holtiwide waɗugol ɗi nguykaji yo sabe a rewɓe yogaɓe ana jota sanne ana jiiɗi heɓude fuu wattuji gonɗen joni ɗi omo darta e rewɓe nayoro dow ko tawi rewɓe mali arande yalla ana cela ɗi golleji bonɗi saabi debbo wonno kanɗo daranade birugol lobbol sukaɓe janggo